sembede bambi sibabirire zamirembe emiti majaba ntuna jolo bambi jiwe ukemirembe nga nanyini nsero mukama katonda natero kuzara omwana womubwati weyaita yesu anunula nsero ense jude bibimu nga nabantu bangi bakiriza mu sitani nga bakola magendo mu makanisa te katonda kyatayagala nga bazakayo webalimu nga basoloza n'emisolo ku mwana adamu nga natakoze kikyamu bamukomerera emisumali mu bukyamu Yampisiza mu bizibu byonna byonna Embabye Yesu wakalimu Ayamba buli muntu yenna yenna Obera Yesu wakabimu Ayaniriza buli muntu yenna yenna Obera Yesu wakabimu Asangula maziga gonna 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 Alright, sitani kuli na bewe pansa Muyaye na mbemu Yagaba byote byesigwa Obuntu ntobutono bwakuwa Amara nabo kujako Kanywa n'omusaigo Jangwe neri Yesu bingi byagaba Mubaga munene Bwagaba yetaga bolola Wakakasa kimu ntazaliddwa Tusembere Tukuzibwe Don't drink and drive. Enakwezi sembede bambi zibabiririza mirembe 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 miti majaba ntuna jolo bambi jiwe uke mirembe mule mirembe nanyini nsero mukama katonda natero kuzara natero kuzara mwana womubwati weyaita yesu anunule nsero yesu wakarimu yampisiza mu bizibu byonna byonna Yesu wakabimu ayamba buli muntu yenna yenna Yesu wakabimu ayaniriza buli muntu yenna yenna Yesu wakabimu asangula maziga gonna 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 Happy New Year, a production from Dream Studios, producer 2K.